Nani angali mesa kuchua Iko siku wangeza niwa Mtoto maskini mwana seremala Atu okoe wenye dhami Wenye shida aliwa Magonjwa aliyaponya Maadui wote aliwabariki Ndivyo Yesu alivyoishi Ndiye Emanueli Mungu yuko nasi Tunapopambana Yesu ni ngome yetu Ndiye Emanueli Mungu yuko nasi Tunapopambana Yesu ni ngome yetu Ilifika wakati wa shida Alibeba msalaba wake Taji ya miba Yesu aliva Ili tupate okolewa Sasa unalea dhambi Kama unavyolea mtoto
Unacheza, cheza, ndugu wa sahau
Garama ya hilo pendo lake
Ndiye Emanueli Nasi tunapopambana Yesu ni ngome yetu
Ndiye
Emanueli Mungu yuko nasi Tunapopambana Yesu ni ngome yetu
Yesu
ni ngome yetu
Oh Yesu
Yesu ni ngome yetu
There you go. We take that breather. Yani watu wanalea dhambi kama vile wanalea mtoto. That's my favorite piece. Madam Director, we're taking that breather and we'll be right back.